kulahu nasaraju un kulahu masikini nasaraju nya
yetu ya peremende tulipenda na kama chapati na karanga mara ukaanza visana vituko kurudi nyumbani ukiwa umelewa na kila mimi nilipokuuliza ulinijibu
it's none of your business
mwishowe ukaja ukanieleza Maisha ya umasikini huyawezi Tukaona ubora heri tuachane Kila moja akajitafutie maisha yetu ya peremende tulipenda na kama chapati na karanga mara ukaanza visana vituko kurudi nyumbani ukiwa umelewa kila mimi nilipokuuliza ulinijibu
it's none of your business now usinilete
mwishowe ukaja ukanieleza Maisha ya umasikini huyawezi Tukaona ubora heri tuachane Kila moja akajitafutie maisha
You are free leo, you are free You are free yule alokuahidi ahera You are free leo, you are free You are free yule alokuahidi
Katamie mastikini ukenda na vishindo kwa sugar daddy sasa amepata manyanga nyingine unkula huu ulinikatamie sina nyumba ukenda na vishindo kwa sugar daddy sasa wanifuatia fuatia nini unkula huu
you are free leo you are free you are free yule alokuwa hivi pajero you are free leo you are free Alojigamba atakupeleka shopping London
Ulinikata mie ni fukara Ukena na vishindo kwa sugar daddy Sasa kapata ndogo ndogo nyingine Unkula huu Ulinikata mie sina nyumba Ukena na vishindo kwa sugar daddy Sasa wanifuatia fuatia nini Unkula huu
You are free leo you are free You are free yule alokuwa hidi pajero You are free leo you are free You are free yule alokuwa hidi nyumba ya nyali
Ulinikata mie sina nyumba ukenda na vishindo kwa sugar daddy Nikome tena unikome kabisa unkula huu Ulinikata mie sina gari ukenda na vishindo kwa sugar daddy Sasa mbona waikata divosi unkula huu
You are free leo you are free You are free yule alokuwa hidi ahera You are free leo you are free You are free alojigamba atakupeleka shopping London
Nasaraju Unkulahu masikini Nasaraju Nyo Ukupata pajero Lala yake pajero
Unkulahu Data Nasaraju
Sarayu.